usizo olungcono kakhulu kulabo abashonelwe. Eminyakeni yamuva luye lwanda ucwaningo olwenziwayo mayelana nobuhlungu bokushonelwa. Nokho njengoba sesibonile, iseluleko sochwepheshe esisebenza kangcono sivame ukuvumelana neseluleko besilokhu esikhona eBhayibhelini. Lokhu kubonisa ukuthi iseluleko esiseBhayibhelini asiphelelwa isikhathi. Nokho, kunezinye izinto eziningi eziwusizo esingazithola eBhayibhelini. Linganika abashonelwa induduzo abangeke bayithole kwenye indawo. Isiqinisekiso sokuthi abantu esibathandayo asebashona ababuza ubuhlungu. Umshumayeli 9 verse 5 uthi, abafileyo bona, abazilutho. Imicabango yabo iyashabalala. Ihubo 146, verse 4. Ngokuvumelana nalokhu, iBhayibheli lifanisa ukufa nokulala. Ukuba nokholo oluqinile enkulunkulu onothando kuyaduduza. Ihubo 34, verse 15 lithi, amehlo kaJehova kwabalungile, nezindlebe zakhe zisekukhaleleni kwabo usizo. Umbhalo waphansi uthi, iBhayibheli lithi igama likaNkulunkulu uJehova. Umbhalo waphansi uyaphela. Ukuthulula imizwa yethu uNkulunkulu ngomthandazo akugcini nje ngokuselapha. Usiza sakhe ubudlelwane nomdali wethu okwazi ukusebenzisa amandla akhe ukuze asiduduze. Ithemba lekusasa eliqhakazile. Cabanga ngesikhathi esizayo lapho abantu abafile beyovuswa, baphile lapha emhlabeni. IBhayibheli likhuluma kaningi ngaleso sikhathi. Lapho likhuluma ngezinto ezizokwenzeka emhlabeni lapho kufika leso sikhathi, iBhayibheli lithi uNkulunkulu yosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila, noma ukukhala, noma ubuhlungu, ngeke kusaba khona. Isambulo 21, amaverse 3 no-4. Abantu abaningi abanokholo kumlobo weBhayibheli uJehova, yabaqinisa kakhulu ukwazi ukuthi bazophinde bababona abantu ababathandase bashona. Ngokwesibonelo, u-N owashonelwa umyeni wakhe ayeseshade naye iminyaka engu-65 uthi,
iBhayibheli yangiqinisekisa ukuthi abantu esibathandayo asebashona ababuza ubuhlungu, nokuthi uNkulunkulu uzobavusa bonke laba abasenkumbulweni yakhe. Ukucabanga ngalokho njalo lapho ngifikelwa ubuhlungu, kuyangisiza ngikwazi ukubhekana nesimo esinzima kakhulu esake sangehlela ekuphileni kwami.
Uthina, esike sakhuluma ngaye ngaphambili, uthi,
bengilokhu umuzi uNkulunkulu engisekela selokhu kwashona uThimu. Lapho ngizizwa ngiphelelwa amandla, bengumuzi uJehova engibamba ngesandla. Kanti nesithembi seseBhayibhelini sokuthi abafile bazovuka, singokoqobo kakhulu kimi. Singinika amandla okuqhubeka nokuphila, kuze kube yilapho ngiphinde ngimbone uThimu.
Abantu abaningi abalethemba iBhayibheli bayavumelana namazwi alabo esesikhulume ngabo. Uma ucabanga ukuthi izithembi seziseBhayibhelini azikho ngokoqobo noma zimane ziyiphupho nje, kungakuzuzisa ukuhlola ubufakazi bokuthi iseluleko esikulo sinengqondo nokuthi singakwethemba lokhu elikushoyo. Ungase uthole ukuthi iBhayibheli liwusizo olungcono kakhulu kulabo abashonelwe. Funda okwengeziwe ngethemba lokuvuswa kwabafileyo. Bukela amavidiyo ahambisana nalesi sihloko ku-jw.org/zu. Siyini isimo sabantu abafile? Kwenzekani kithi lapho sifa? Impendulo ecacile esiyithola eBhayibhelini iyaduduza futhi iyasiqinisekisa. Bheka ngaphansi kwesithi izincwadi, amavidiyo, iBhayibheli. Ungathanda yini ukuzwa izindaba ezinhle? Njengoba kugcwele izindaba ezimbi kangaka emhlabeni, ungazithola phi izindaba ezinhle? Le vidiyo yethula incwajana ethi izindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu. Bheka ngaphansi kwesithi izincwadi, amavidiyo, imihlangano nenkonzo yethu. Sesiphelile isihloko.